shankisupplier.com.
Ugudo vidole sini silivisha.
Mbaje?
Asha leo huyo.
Amtoa mchango liko wapi?
Asha udaba.
Era zuri ndo hizi.
Kuna nileo Tanzania. Bajuba kula mwana malundi mmoja. Kitu ya naweza Pasopo kilewa naongea kingereza Kapunda kilewa kila kitu ya naweza Najokwa kilewa naongea kingereza Mkweli pombe siopoa Pesa za mchango karewea Mkweli pombe siopoa Pesa za mkopo karewea Onyamani memona uyo kuyo Chapope uyo kuyo Memona uyo kuyo Kaulaba uyo kuyo Ngani memona uyo kuyo Jakombe uyo kuyo Memona uyo kuyo Kaulaba uyo kuyo Kweli pombe siopoa Pesa za mchango karewea Kweli pombe siopoa Pesa za mkopo karewea Onyamani memona uyo kuyo Chapope uyo kuyo Memona uyo kuyo Kaulaba uyo kuyo Ngani memona uyo kuyo Jakombe uyo kuyo Memona uyo kuyo Kaulaba uyo kuyo Kapewa kitengo Yeto uwe kanzina Kasi kwa shukuri Kaletwa amesima Kumnogea pombe Uyu jamani noma Muda wotana yumba Kira utapo muona Na kira utapo muona Muni pombe siopoa Pesa ya mkopo karewea Uni pombe siopoa Pesa ya mkopo karewea Wema unosuri setu naondokaje Kama ujajana mie Kwani vipi unandai Kwani vipi Wema chosu suri setu naondokaje Kama ujajana mie Kwani vipi unandai Kwani vipi Koya mani niache Sini shike niache Sini guse niache Shauda niache Parazaku niache Sini shike niache Sini guse niache Shauda niache Parazaku niache Sini shike niache Sini guse niache Shauda niache Anakubali sana watoto wa Safa Mamboy, Mamba Masuna, Abdomba Kosi Mauno, Ulipchina. Akubali sana machozi, Utumbwi, Usuda, Waflaji, watoto wa Jivuni, watoto mtoni kwa Sisiari, Sewa Bugo, watoto wa Kitonga, Kidimesa, Mwuswege Mula, Kitulai, Dogo Ochwe, Fakina Kosi, watoto wa Kigamboni, watoto Majengo na Kosi, Waibla Upudo, Saidoni, Kubali sana Wisjeni, Akunabia, Asirimente, Dogo Nyoka, Kubali sana Dogo Kiso, Mareta, watoto wa Bomsi, Yenu, Nakubali sana Venture City, Luke, Jini Wento, Kishwe ya Banki ya Mwisho, Nakubali sana Kicheko Mazuna, Ofani wa Mkua, watoto wa Misoso, Malumbuzi Msola, Kubali sana Nye Kishatu, Yuli Malila, Wana Mamba, Kumanyenye, Wana Mbudo, Yuli Malila,
Mbudo Vidole Sini, Silivisha,
Shanky Supplier
on the
.com.
Beat.